bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako ulishazira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira, naona najuta. Usinitukane, namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane, naugua kila nikikumbuka zamani.
Vikaondoka vifijo, nderemo zikapotea.